Baabaana abazaalibwa mu July guyita omwezi gw'omusanvu okusinziira ku Journal of Comprehensive Psychology. Bano kiraga nti babeera booji ekisusse oba kiyita okubeera abagezi ennyo. Bano bajjukira nnyo ebintu ebiyiseeko akabanga n'abantu abalala baba batakyajjukira. Wabula ekyembi ku bano nti babeera baakwegendereza kuba banyiganyiga mangu ne ku busongo obutaliimu. Abaana abazaalibwa mu August guyita ogw'omunaana okusinziira ku Journal of Individual Psychology. Bano kiraga nti babeera okulembeze abazaale kiyita okubeera na leader. Ono ye muntu gw'osanga ng'ayiwawo omubiri kasita kibanga alwanirira kubeera mukulembeze n'okuyamba abantu abalala okubeera obulungi. Abantu abazaalibwa mwezi gw'omwenda guyite September okusinziira ku Journal of Intelligence. Bano kiraga nti babeera analytical, kibeetegereza nnyo ensonga, babeera organized and intelligent, babeera bagezi ekimala era babeera disciplined, babeera bampisa nnyo. N'ekirala nti babeera boogezi balungi ko n'okuba abapulaninza abalungi. Bano babeera babuvunaanyizibwa nnyo ku famire zaabwe ne ku bantu abalala. Ono bw'aba mwami maka atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe bwonna okulabirira abaana ko n'emukyala we. Wabula ekyembi ku bano nti beeraliikirira nnyo ku busonga oba ku buzibu obutono obusobola okumalibwa mu mbeera eya bulijjo.